njaru fulɓe nde tawi e barabille ɓeeɗe e tombama e diboro ɗo mo manta Boubou arɗo galo mo anda galo mo Amina galo mo Kunta galo mo Kunta gurori galo mo gaccaka gacce galo mo ñaƴirani woote ñaynani goto kullo mayi ñamani gacce ɗum koto nene
soko Fouta wiyani noon
jaati
Fouta wi ko Oumaru Sow donne o soobi donne e Mamoudou malade donne yettum jaalal
sanne won woni Oumar Samba gata Hamadi Belal Bello cabilam cokka ndena jaaji sadiga sanre boɗon makam e mbuɗu makam e jaaliga Allahu akbar golle mbaɗi hettima jangtu heddata koye wadde kolo ɗana jamtoto tañi
ko kanko felli o laami o felana o laami o funti o laami o funtina kadi o laami kanko fewji bonɗo heɓima laani jaam fewjina bonɗo heɓima laani jaam kanko ɓami bonde oɗe jiibo jibinata bonde samata bonde mbaraɗa heɓede jaam heɓetake bonde woppetake kullo gorko o maayi ana leeli baññe gara baññe biri baara battingeje baaba jombo jiɗa gara baña gara dasa gara ɓe dasi gara
ɗo noddi Mamadou ɓi Ousmane Boylen Hamadi Boubacar Dembo Doula Hamalde ɗoro gorko pullo o hokki en gayi ɗo woni en guera haaji ɗo gorko pullo hulata hokkude ñeño gaari to e beelel gawde ɗo gayi ɗuji ɗi tarto ɗum no konanayi ɗebbiji ɗe jaabo ɗo debbo pullo tambi ɓirdugal dasugo gollala ñale fonta i pullo ba adno ko ñalade artumamurtanama tafsir diari
yettuma ba
ɗi bawɗi iwɗo e tafsiru diari ɗi bawɗi iwɗo e Mamoudou diari ɗi bawɗi iwɗo e Coumba diari Coumba dañi huray Coumba huray dañi Amadou huray wiyete garmo babel maymuno Mamoudou Mamadou arɗo pullo ba
sanne sanne alhaalim gonga Boubou Amadou Faty Ali Banna Ali Hamedine Thiamal sama dandi paati koroji noddi Mahmoudou Donagal Oumar Lare wiyete Hammad Aissata moƴƴo Samba Maymouna pullo ono tawe kulon bisnaɓe gay ɗiɗe kikiɗe gotan mbaddani men ko yaha ɓooyede
jaati golle fulɓe
nde wimi rokki on gar nder nayyi gar jaabi ko gonga wiyete wiki judɗo tawra ko yumma e baaba en wonde tedugala yiɗande yonani pullo o noddi en tan ko Dakarou hokki on gaari maayi belal garme mi feba mak sama do ya
yeddo mabba pour pouré kay kar bonani dakar mamad bi salamata musa samba hamad mod saydo abou bolol mola tana astil habib budi bokko kul fo yoni mi wala ko jajjam kala je jangu to Dakar ko ko kullo tammi bo gongari dari ko neli gogol telephone to rok jabi mi hokki on gari yidam tigi se ko kali ko mba dal san de jolo
Thank you.
mbaali hema maali kandal e dokki allah laam e dokki allah besu e dokki allah jawdi e dokki allah heb hokkiɗo e jikku joomude
sanne ngolno hoɗani e laamɓe ngol hoɗani e seeram ɓe ngol hoɗani e mawɓe ngol hoɗani e aynaaɓe ngol hoɗani e remooɓe e reenoɓe jaɓɗele mumen yenaani Mahamadou Seydi Iman
mi yii yeefu gusu joom nelaaɓe gorko duumgo laaw dokko daaɓeede jaatigo Bruxelles mbo salaaki batteede o ko ɗo e état ɗoyoɓaani dowas moƴƴo faaman laay dan Hammadou Mamoudou Sawa Abdou Sampaadi aani kiɓiɗi keesi Ousmane to gusoɓe golleere yenaanimi Abdoulaye Ibra ƴewɗo men ndoodi wacca wiya Demba Ibra sof pulle joomɗe ariyanke dabbo darne mo ɗaɓɓiɗaani hakkille pamaro sembe mo famɗaani miijo o funere keɓi Ousmane Abdoul Hammad Oumar Amadou goru woddoɗo fulɓe no mbaali leydi Olanda ni iliman samba barke iliman maudo amadou rasin mukhtar iliman bubiran hamme samba jom jom kare jom
فعلم ويبدا وجه ربك ذي الجلال والاكرام
كوكوغا تجاني تجانو داي بنت الفلبي كوتال جانغوبي تابيتال كولاغو كورالي كوستندر الميجوجي اومتاوي او نياجي كوباسي نيانتور تودو بكادي كومادي باسادي نيانتورو كونغول كدانادو جابانادو جيوترادو كولي جيبادو جيني jona do gemiyanke wallahi korta hatta mayde jamaragal ne kay hatta ko non ko mayta ay ade amada umaru samba jonde mbo fuya beji kodo samboru parke gorkumba gamaji e gama tuude mama e tumbimo bo tumbi jam say welende seydi an galnuɗo andi leñol mo antano e peeje makkol malik pati e mamoudou soma to europe jodaniɓema barusal seydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hoɗɓe moñolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwno jinnaɓe ma fuddiɓe ma e yiɓɓe ma yo allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓismu ma dal moori ma ham gori alio pen malaru pat wuror ha boy sangom to ina mare sambara ki batu de bol tariji tengel fina dado nyaaji ene sukuma na gugol joti ngana tamal gal bammu loba sambay sa sambar jamare malad hamat wada bi fina ko wallahi fulbe no bayni chogo jini en wotru fu su walde bola gadi Allah mota da na biji hawal hawlo ji kawta ko tamam galle ko mudo
Alhaji Mahmud Alhaji sambal lewel pen Malik mod sikke biji Alhaji Mahmud Alhaji Mahmud ban wale ngib gorko wuro Dakar dani ur male was ur dan tabde
sanne 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 Allah halimo gomde ko golle
yettuma sa har koroji eden nange sabor chano hori tijali bichanu ji usman daud gun ibrahim sa'id kolal tel kolli ko ramadan ko kiro sabilillahi ko lan kadi e bagidunda
Kogono Ooni cherno bi cherno gando bi gando Tawdo kandale gale baba Gando alla Kondo alla Gido alla Vino birdo bil tau jeo tau Ooni don chudo bate bam Brende jupe nyende kala Fidi baba Thank you.
Thank you.